God. Mbaba wangu wana sifa ya kitambi, nikikipapasa ananimwagia noti. Mbaba wangu hanipeleka gipati, breakfast Dubai alafu New York shopping. Mbaba wangu hanilisha gidagani, kitaka kula fish ananiagizia sushi. Mbaba wangu anajua vile inafaa, akiona napendaza anauliza shingapi. Mbaba wangu atumi messages za morning, anantumia dereva tukanywe chai hayati. Mbaba wangu anamoriza kimangati, jaribu kunigusa utapondo kama chapati. Mambo ya kwanza maisha pamoja tulikataa, unateseka na kijana kipata na kukataa. Wanawake tumeambiwa ku relax ndo inavyofaa, na vijana wameshindwa sosi tuko na wababa. Mkingangana na Gen Z tuna wababa. Mama's boy hapana si tunataka wa nyenyenyenye hatusiki tuna wababa. Wababa. Mkingangana na Gen Z tuna wababa. Mama's boy hapana si tunataka wa nyenyenyenye hatusiki tuna wababa. Wababa. Mini baby girl, of course nataka soft life. Prada na Fendi hazivaliwi kwa afterlife. Tell your baby mama I can be a good co-wife. Whatever you want, mbaba wangu nita play nice. Anajua kuni love, ananipa chochote, anajua na deserve. Mbaba wangu hachekigi vile kono mimekaa, nando mana tuki travel tunakaga first class. Siku hizi maji na kunywanga ni sparkling. Dear ex, dumplings yo mandazi. Najuniko namba basi mfichi, namlisha caviar Mississippi. Mambo ya kwanza maisha pamoja tulikataa, unateseka na kijana kipata na kukataa. Wanawake tumeambiwa ku relax ndo inavyofaa, na vijana wameshindwa sosi tuko na wababa. Mkingangana na Gen Z tuna wababa. Mama's boy hapana si tunataka wa nyenyenyenye hatusiki tuna wa wababa. Mkingangana na Gen Z tuna wababa. Mama's boy hapana si tunataka wa nyenyenyenye hatusiki tuna wa wababa. Mkingangana na Gen Z tuna Mama's boy hapana si tunataka wa nyenyenyenye hatusiki tuna wa wababa. Wababa.